kuthwa mina ngifuna ukubiza ngokusemthethweni ubone izinkomo zinyele ekhaya ukombisa ukuthi ngikhaya ikhumbula mhlanga mbuzi igama hlekani bathi mhlawumbe mhlawumbe bathi uthando alunamali kuthwa mina ngifuna ukubiza ngokusemthethweni ubone izinkomo zinyele ekhaya ukombisa ukuthi ngikhaya ikhumbula mhlanga mbuzi igama hlekani Show me, show. When you want to move so well, you want to push that back. You found a way to pay. You found a way to pay. When you want to move so well, you want to push that back. You found a way to pay. You found a way to pay. Ngokusemthethweni ubone izinkomo zinyene ekhaya ubombisa ukuthi ngikhaya ikhumbula mhlanga mbuzi igama hlekani bathi mhlawumbe mhlawumbe manje ngibona umusa wakho ngibona ubuhle bakho ufuna wena kuphela ngifuna wena kuphela manje ngibona umusa wakho ngibona ubuhle bakho ufuna wena kuphela Now I'm open
Fundo coca malo bolo.